Sela baya kulwa baya kana baye munga wafaza mshayi wakani. Baya sela baya kulwa baya kana baye munga wafaza mshayi wakani. Baya sela baya kulwa baya kana baye munga wafaza mshayi wakani. Baya sela baya kulwa baya kana baye munga wafaza mshayi wakani. Yelling, Ikamba mbangi situ maga ipeti ya
Kese heli na maza halifia Kishina tamiki kwa kipuwa Kese heli na maza halifia Kishina tamiki kwa kipuwa Kese heli na maza halifia Kishina tamiki kwa kipuwa Kishina mbeni
ATPMC, la feeling is in your music to my iPhone. ATPMC, la feeling is in your music to my iPhone. I am Charlie Bafa, Nicomulum Panas Poli, Vichola Nai. I am Charlie Bafa, Nicomulum Panas Poli, Vichola Nai. Aya yangalo bafakisi kumbulu mpano skoli bichola nai Baya shela baya kulwa baya kana baye munga wafaza mshayi wakani
Kese heli na maza halifia Kishina tamiki kwa kipuwa Kese heli na maza halifia Kishina tamiki kwa kipuwa Yeah.